Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Alkamisare jeɗɗi lewru Octobre jeena yamde ƴaɓɓirima Silima e sappo e ɗiɗi bañagara e mangal muɗum fuu oɗo wattu goto woodi ñoro mango. Ministère ngaɓen jeena yo mbarama toon ko yarta sappo e joyo woɓɓe kasen gomɓe e guɓe ɗeɓe noddirta terroriste en ɓe du mbarama le oɗo nokku oɗo communiqué armé kañum hokki ɗum wi bonana gaɗaɗo fewde muɗum le nokku noddirteɗo bañagara ka ɗum e tawde fuu seedi wonɓe toon ɓe kay kollitude mangal paɗen sappo e jeegom yonkiji muɗum en karba. Ñalawma keeƴanaɗo kabbaru ha ɓurimo le adunaru ndu fo en jara nokku noddirteɗo yoro so wattu jono jamare wonde to nder Wemba sanne ko kammoji ɗi toɓay toon honno wowirno fedde CFDT nde wiɓe joƴƴina hakkillaji mabɓe. Ko wiya fedde société risque natan le leydi ndi humniɓe kabbaru ministére ngaɓe fa hande ne haalaji ɗi kan pecci hakkillaji jamare nde ɗon fecci soko heewi an yeeli ɓe jotto le nokku woɓɓe do kolliti tiɗalaji matati le hen CFD haalaji ɗi nandirtake ɗi wonon sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗon beytandi ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Hijande armé Mali Sami e tuna kenyan ɗum laati sababuɗu soko yata yimɓele sappo e jeegom keddile hen ɗum woni mangal paɗen ɓe no seediɓe wonɓe toon ɓe kollitiri wiide ka mangal paɗen ɓe noddirta fama communiqué mabɓe koɓe gaɗi koɓe mbihi yimɓele mabɓe jeenoyoma kañen keddi toon tafen yimɓele mabɓe du sappo e goho kañen goni barmuɓe fa keɓen famtade gare ko keɗe ko min hooram pewnami on dow hen.
Oɗo bonande waɗi kenyan nokku noddirteɗo bugu ina woɗɗiri gallure bañagara nde ko yata kilo ngaji sappo seediɓe wonɓe toon ɓe kollitiwide hijande armé Mali iwrunode nokku noddirteɗo koro bonande o waɗa fewde muɗum fa hande ɓeɗo yimɓele ɓeydile hen wiide mangal paɗen sappo e jeegom keddile hen sappo woɓɓe kasen kañum goni barmuɓe ɓe mbi barmuɓe kañum mayi ɓe fo gaddama suud dogotororo bañagara le beme ande to armé o hollitiwide bonande mawɗo waɗa fewde muɗum le communiqué mabɓe oɓe mbihi yimɓele mabɓe jeenoyoma keddile hen sappo e goho kañen goni barmuɓe mobilaji mabɓe tati du cumama fa hande armé o holi tiwide kañum du jaɓɓitiki oɗo bonande ɓe mbaɗi yimɓele ko yata sappo e jeyon ɓe ɓanti moto ngaji nogayi lesa hallidi mali ndi ɓe mbi civile ɗiɗon kañum en mbara wakkande bonande waɗa fewde poste police e nokku noddirteɗo direyi ɗiɗo kabaruji laamu koɓe wonɓe toon ɓe kañum en dokki ɗum yimɓele wonɓe toon ɓe mbi ñalawma hanana kaja waɗe toon yella ɓe cakko bonandaji gaɗoji wakkati fo fewde mabɓe.
Nokku ɗum won noddirteɗo dogo firi duɓe mbi ka ƴeewi ñalawma hannden oɓe tampi toon sabi de keñen wiyama yimɓele joyna kaɓorde kañum en nanni to neɗɗo goto kañum heddile hen noon wotnaɓe wonɓe toon ɓe kollitiri wiide kanko jokko maire gonɗole oɗo nokku wi ɗum foti lebbi hannden wakkati fuu ɓe garan gaɗa guidali fewde mabɓe ɗum laati sababu du soɓe keɓata remde fewi le oɗo nokku ɗiɗo kabaruji foɗo ma heɓdir dow beme amen annde to ɗum do page facebook kañum compte twitter studio tamani ko wiya yimɓele risɓeɓe natoɓe le leydi meɗen ndi ko wattu joni hakkillaji jamare nde ne fecci so woɓɓe jeliki wiide ɓe gara law yella tiɗalaji kowoni le leydi malli ndi ene heɓene jogol woɓɓe do kolliti wiide ɗum woni soɓe jottiki ley nokku o tan tiɗalaji goɗɗi kasen mate toon dunki ande ɓe noon kollitiri wiide sabi de haalaji ɗi nanidirtake fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Bouli e Mamadou Sama Sekou.
Mallinkoɓe yogaɓe wuddu ndu ne pawi guike mum en do gollirde Wagner woɓɓe holliti na gondi e ngal ɗo gollidal soni ɓeɗo sirti immadaraji mabɓe ɗi edi heɗɗiɗi ɗi fewde e larmi Mali banggal deƴƴere e heftagol jaam
wargol Wagner min kay miɗa huna min jaɓɓanayi jiɗaɓe gara yalla duɓe gatta honno France waɗini gara ɓama kowonde leydi meɗen jaada wargol soldat si en ɓe anda fo goni gara min kay miɗa hulla wona ko nanka hakkillo mbawɗo idde hen ɗo oti Allah fo kay wara fay si laati ginnaji garata hono fuu bonnantaka min kam miɗiɗi ɓe gara sini tawi ɓe gara paabo en noon
dunke en jogaɓe kabaru ndenagu kay holti wiide gila joni ti allaji fuɗɗama matede ɓur fof banggal rafi andal gollirde leydi risinde kabaru ɗemɗe jamare nde
parmi les pistes de solution
ley dabareji kanɗi ɓamede ɗi kanankoɓe kani huccininde hoore yo daranade yalla gollidal ana waɗa hakkude mangal paɗe en e jamare nde mi anda Wagner se wari hono latto e kalta ɗemle meɗen hono ɓe daranirto tiɗallaji ɗi fay francinkore ɓe kalta nden hono hoolare jatti waɗirde hakkude mabɓe e jamare nde
avec les populations locales
fadde nden metti hakkunde bamako pari kay ɓeydi sattude batte gollidal hakkunde leydi Mali e ndeɗo gollirde leydi Russie
kawrital kessal ko binodiri Afrique France dum fuddan jango solando jabele nokku mo binodirta Montpellier le leedi France ndi wattu jono persidanga be tawtaake to lamu ko be du tawtaake to wiama sukabe jokolbe rumde Afrique de kanyen sukabe jokolbe France kanyen tawete ton fayotto yo sukabe jugibe kabaru projet ngay don golonobe ko hemudo en be do sukabe bi be jeli wattu jono golleji di nafa tawe du homo fu danya ko hebili hen fa kebe famtaade kedde mo kanko noddirta Alatu dem yo goto e golono hore mudun le nokku noddirta tatam serial le ngalure bamako de ko mo sifido homo wattu jono to France to
je suis venu partager mon
wari do litindi ko ngadami famene de himbe ko pam e golleji di sabe de cubi mi gollenende hore am himbe pam hido woni ko ngadami hedum jonde joginde nafasan de sugab jokolbe mon fu litata ko woni hakkilo mudum min ko dommi e obatu hakuno leede Afrique e France kanan kobbe kitinomi min sugab jokolbe jurbe leede warde holitinde no min gorri min andi ko woni leede amen min mba wiide ani titid allahji woni imen jogi dum woni ko min kasindini sugab an ane ardinede le gullede de fayotade dabreji bamatedi fubur dabreji goda nindi mi
to nous concernant
raison sigazo kanya ku chala yo nokule mawde do demal anda sane le leedi meden di ka yimbe lo wombe nokko no dirte do yoro so nyalawma hande be bi be mbassa ne ko nayri bangal kamoji dun toba e honno dun wowir nono be bi do be kuli fati dun wadda kutteji ko nayri bangal haburi mo le o do nokko fedde cmdt ne kay kolli tiwido be juddina hakkilaji mabbe le on do wattu nyalawma kejenaada kabaror ni mo wonde yambinede le leedi meden di fa kebe famtar kedde faande mamadou samasiou ko ousmane nyali boudi
to yursutun ardibe kabaru demal na pawi sanne gike mabbe do kettal rimo hika e bi mabbe nokuji demadi hikka di nan jaaji sanne dina di rawane kedanna herba kono sumburu kanko horojo cmdt yurusu
en terme de superficie
ko fawi do kabaru leedi le hectare ngaji ujinaji chapande tati etati mi anino golude mudo en kebi golude do hectare ngaji ujinaji chapande tati etati temer jeede chapande jeena e joy rawani min gollino le ko yat hectare ngaji ujinaji joy e temedere nan hikka min golli le ko buri dum yaajude ko wada hikka dum hono mudum ko wa wadde
kanon demo rimo be huliti suglaaji mabbe bangal rafutuboji hakunde lewru out e lewru septembre e bi mabbe dum matete sanna e le demal rimo hikka
le ko tan ki a été semé
habu awad law o kay wala fu ko mba woytaade do mudum ka ko awa ka law don en gese fu ande ana jogi ti allaaji sabe to boji keba ka sanne min nyalmege bank ngaji min nangi engrais ngaji juude cmdt kanye poisson ngaji min cikkin kambo hebe refa gasa na dum laati tidallo o wattu joni o e ngoni e wembere dargol tobbo jungol bonnanko heewi kebal ha
ma ju coton aussi
bangal mudun horojo semdete yurusu waltini haklaaji ndemobe be e bi herba kono somboro faysu tobbo jiddi pamdi ko rema ko mursata
concernant li
ko fawi do kabaru ndungu o fuddo den tidino sanne fubure le lewru me ka le lewru juin ndewon ko ndungu fuddi hebede yottaade sappo joy lewru ut ko kambo fuddi darade seeda fubure lewru septembre kambo heba ka sanne de mudum dum uitan kebal ko hebete dum yalla jaaji ana wa yobude nyamandeji min bamedi
be le credit
be daade ha burimo ndemobe nam bemba dun no bangal kabaru bambari gauri mbayeri batte rafutuboji di
wattu jona ndiara falisa halidi to tumbuto be mbiibe jogi kambe do tidalaji mawdo ko nayri bangal angreji ko laamo buitata cioggu mudon ko be mbi rawani kanyen duubi jabbino di fusa jeewi laamo ko hokkano ko idi ya fa tonoji uinaa sappo tati itan hikande ko yotti le region fudum buray tonoji uinaa jeddinon be kolitiri wiide kambe gombe to dire to be mbiibe kuli sanne le ko warta ko ko nayri bangal demal mabbe fati dum wada kutteji du ko nayri bangal nyaame fa haareli nokku mabbe o kedde mo kanko no dotte Muhammadu Almuture yo kanko laami ono remobe wonbe to dire to ko mo sifido hen
himbe fu ana gondi e woytade sabi engrais ona famdi hectare goto fu kiloji temer joy ndokketeda kina hectare ngaji sam ndokketeda ton goto tawen hectare goto maro ana hasindini sak ngaji jena yaade sappo didi lam o sak ngaji didi hokkata dun ana famde sanne tidalla ida bo kasen be engrais ngaji heberte judum be jaati ana jogi tidallaji wombe le region o ko ndokka dum ana famdi itan hikande region o ton ngaji ujinaji je itan hebe sini afondi rawni ko wono ujinaji sappo etati hectare ngaji ujinaji noka enay tawoni engrais ngaji ba watere de cercle o ko yata hectare ngaji ujinaji temedidi e chapande nay fu kebay hebe famedu tan engrais tidi le adnarundu
sekirabe jaran kabaruji meden coronavirus kenya be bi yimbe les chapantato goñew o yaa e muuden yimbe le no gayum ko nyangon samtanabe goto kanyun heddili hen ana holitide hebbe nyaw o leedi medinde yimbe le wina sappo en jom e teme tato e chapan en jeekom en jattom yimbe le heddibe le yimbe le don samtanabe non beten tafen yimbe le wina sappo e nayom e teme tato e chapan en jom e didon heddibe le hembe yimbe le teme de joye chapan de joyom e didon kabaruji meden coronavirus
Sijotamani
min joto hedade hejuji amen jowidi do coronavirus bete handen min garan min dokka landi di hettobe min andabe kabaru challal do ngara jabo di do landi
Bonjour docteur ya
tama forasi ane e fasaguli mele chawibe nyaw covid-19 tawe andaka
so amata e nyaw o yema dum woni ana jogi jiyan lobba ga dum he etama sa jido surtout e ge nyaw ono yawiri so a pikike ada wawi surtout e ge nyaw ono yawiri wurde sa yuppi yi amadan haba ge nyaw
Bonjour professeur.
Jawal docteur, les dati netto mo nyaw covid-19 woyemu so tutti doma dum ana wawi lata sababu wayti de nyaw covid-19 woyemana
Oui, c'est un facteur.
Gonga, do wana hakune dati mawdo wayti de netto nyaw o jati. Do jugol na tuttude. Dum sabi so wiya njoppa metere goto hakune may netto mo kaldata. So netto hartike nokku fayso o iwi do. So netto goddo wari to hartito jomudo ana wawi hewudo nyaw.
Contaminé.
Docteur, pourquoi est-il important de se faire vacciner?
Il est important de se faire vacciner.
Nafa ana pika gongol sanjido rentade iude nyaw pikirni yo fasa ko nyaw wana sauru dem pika gongol ana wawi sakade nyaw covid-19 o mo hada si nyawuji goddi nandude nyaw covid-19 nangudem way kuytude mayi
la mortalité
Allo
tama bunude sayaji neddo nyaw covid-19 woni mudum yu farati
ada way bonnade jaatu kaddule neddo mo nyaw covid-19 nangi gotel ko kanda wadde ni woni lodde dum faala
do kadditen bete hande do kabaruji meden joodi do coronavirus wakkati futtino don borno don maskiji modon kay bon hore modon fa kay bon wondibe modon du
Sijotamani de Faba Muya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sekirab yen lo ne le réseau ngaji meddin di en puddiran to kay to be mbi ko yata yimbe le chapande jeddam yuro le ngalure bom ko de bafula be jema nyoro usubi janya kanye fayeto sagabari e safeto kanye e yelimani kanye gonde wadde botum en to kay to ko ni fana mudu fa peuto yelan be kan heedirade projet ngaji kan di fa baade hono challal yimbe le o do nokko fayeto sukabe robe kanye worbe wonbe le o do nokko fufota be robe le dun habu be kanye ko nande mudel urude ngardan do burem do kanko gondo nokko noddirteedo menaka lamido hono gollidi mabbe dibe noddirton théâtre est dum woni funnange menaka kuminido kabar habude e gube jaddi ko be wonde tonde yamo yottiki nokko noddirteedo burem ko ni faana mudu fo hokka yimbe mabbe wobbe tonbe hakkilaji lobbi kany e yakawereji tagal mudu do famini yimbe la wonbe nokko noddirteedo burem ko woni darde hono mangal pat mbe o domtaade nokko noddirteedo bambadu fo golla odo golle goto urude ngardam faddo yeli manido ko yaata yimbe le chapande nayo robe le nogoyom ala hakkune mabbe yurube le nokko no dirte toya kanyi e gideme kanyi en gonde wadde botum mudde nokko no dirte yeli mani ko ni fana modu fa pammine ton kabaru ngule diyan kanko lobbo le odo boto goto mo feddinde no dirte ho de voix pour les mali wadi ton de jewtoto yalla hono be kan sakirade basiji le odo nokku lanni bo odo golle fedde o ensin en dirte azar kanyi CCFD terre solidaire sekrab do katten bete hande do kabaruji meden di mi joti on sanne hedade hejju jamen di do kabaruji fodo mbay deddo beme ande to dun so ngadi www.topresidiotamani.org no di odo numero via mo mere mere 37321 fande fande fi no konna di do no do e sel yewtere meden de ala wodi wassalam